Jamal anafanya rap inang'ara. Jamal anafanya rap inang'ara.
If you wanna judge me from your past out, put down all your stones and take your trash out. You better be perfect before you try and talk shit, cause you can't tell me nothing from your past out.
Yeah, kwenye traffic mwendo kasi ukizubatu na sem, ndoto za kwenda mtoni zinawabana kaona pum. Slay queens awashikiki kwa mapenzi ya Instagram. Labels nalipia mausiano, man, it's all just a game. Nikimbishe na nidisi na ana point ni matapishi. Idols becoming rivals, kuna vikumbo kwenye mishi. Na mwaga wino kasa maki speaking facts za kuafiki. Kama ulishindwa kunizuia, utawezaje kunidhibiti? I don't take it personal. Mfamaji hauna pa kushika, nyumba yako ya bilauli nikikulenga sio sikukosa. Mitambo kata Nesco kisumbua naleta giza. Funga mlango kuwa nyoka gati umeme umekatika.
If you wanna judge me from your past out,
safari wanaomba siri ya kwa mkali. Game imejaa viburi, I'm the captain now, kama warami wa Kisomali. Yeah, tumekuja kupari na kujirusha na warembo. Wapenda fusa wanazali, wakicheka wana mapengo. Pop champagne, we'll do it for the pain, you know what I'm saying. Voices in my head still confirming that I came to slay. Gumu waliwi gumu tena kari, kisha wezekana niko macho. Yeah, why? Kwa kuwa najua mmepangana. Piga sana panapouma mpaka sema ushahidi ulipo. Siogopi msukosuko, tulikotoka kurudi mwiko.
If you wanna judge me from your brain.